Nangu fishupe, nangu tulare sana. Kine shaka kushe. Nangu fishupe, nangu tulare sana.